Yeah. masa. Sabanga pa mani pa di mani pa 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 mani pa
Karama, 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 Kar